Urashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio Inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye.
Joseline ndabaramukije nongera ndabaye ikaze muri kino kiganiro cyacu turashoboye kuko twajumvise izina ni Joseline na Mugisha ni umumama w'abana babiri nimba ntibeshe akaba ari n'umwigisha mbega uretse kuri ibyo onye ikindi kintu ushobora kutubwira kirenze kuri icyo kugira nk'umuntu yaba ari karatwumviriza ashobore kumenya neza Joseline uwari we cyo bari kiki cyabankije kwanza.
Nkite murakoze murakoze no kutugendera Joseline mama ndi umumama w'abana babiri umukobwa n'umuhungu nkaba nashoboye kubona akazi ko kwigisha muri Huye kuva nkuva ngo igihe cyose nagenze nageze no muri demiserve muri Octobre niho nagera mu Rwanda ngo demiserve nari nicaye demiserve nari nicaye ariko noneho kuva nari maze igihe kinini nari nicaye ndavuga ati hamwe n'isuku nje kudekoza ko ni Burundi narakora hamadufatanya n'abandi tuvuga ati koko twize kwigisha inaka hari amashuri umuntu yagenda gutata amashanse akaraba uko byagenze niko gufata kuko twari dufite nyine amatike nyine tuyafite turagenda tuyatekoza dukora ama egisame nyine hamwe n'abandi aho twabona amanota niba duha akazi bigenze uko ahandi tugakora katugira ngo basohoke ngo bazatubwira ntibaduhamagare tuguma uko ariko mu nyuma nyine umuntu aje kugira amahirwe ikigo nkoreraho nyine naragiye nyine ari bya nyuma nyine n'ubumenana nabihebye niranze niba narabaye dekuraje ubona yamaze gukora ibizamini nko ku mashuri ashika nko kuri atanu nta muntu wihariye amatwi ashika nko kuri tereza bityo katabuze tumaze gukora ahantu henshi ashika nko kuri senke kandi amanota umuntu ayabona ariko ngarankuroteni nyine numva namaze nyine kuba dekuraje numva nyine ngiye kubireka sinzi umuntu yatwese ikigo icyo kigo cyari gishyashe bahita nyine baratubwira numva mu gatondo urampamagaye ngo ngende nyine gupasa egisame ndagenda gupasa ndakora ekiri na interivyu ndayikora twayikoze turi babiri icyo gihe ndetse twatorotenye twese ariko nyine ibyo preference bari bashaka umudamu aho hantu umudamu ushaka umukobwa kuko haba hari abana batoye ariko icyo gihe baratorotenye twese ibyo bahise umukore nabonye akazi nyine gushika n'ubu nyine korona itaraba nari mu kazi.
Dusubire inyuma gatoyi wavuze ni Burundi wari usanzwe wigisha ukaba waje mu Burundi usanzwe wigisha mbega wari umaze imyaka ingana gute wigisha nibyo wize mu ishuri nibyo wari usanzwe ukunda kuva kera kugira uje kuviga canke n'ibintu kubera imvo z'ubuzima byatumye uje kwiga ibyo kwigisha.
Oya ibindi narigisha ndibuka ko nageje dizyene banyariyanse muri paramedikari banyariyanse paramedikari ariko narumva kumengo kuba umuganga n'ubumenga n'ubumenga si umwuga wanje navuga ngo narize paramedikari ukwezi kumwe nyine ukwezi kumwe paramedikari nanjye umutante abwira umuganga ndamubaza nkubagira inzu kumugara kwa muganga uko bimeze numva nyine isa nk'amomeke ndahindura cyane ndakwiga amasinyema
yego
muri amasinyema nta kibazo nagize nahise navansa ndamenya ubona ashaka amajije n'amashuri nahise ndonka akazi nakoreye nayakoreye mu Kayanza muri Matongo nabanje gukorera ntarakora mariyaje hamapfe maze gukora mariyaje nkajya gukorera Ingozi naje rero n'imvuye Ingozi numva nyine ibintu byo kwigisha nyine se mu mekete ndabikora numva ndabyishimiye numva nyine mba sinzi bindiho nyene
mbega nyene turaho nyene ibintu bikurimo ukiri umwana nivyo bintu wari usanzwe wumva udakunda ushaka gukora hama tukiri kuri ako kabazo nyene ibintu uvuga ati ni ibintu nkora nkunda bindimo hariho ingorane canke ibintu byiza bishika mu mwuga umuntu wese akora mbega wowe twovuga ati ibintu uhura navyo canke kugeza uno munsi ubwa ngo narahuye navyo kugira nshike kuri uwo mwuga nshike kuri uwo munsi mu bijanye n'akazi dukora byo bari bihe gushika uwo munsi umaze kubona ubwa ati izi inye ni ntambamye mu kazi kanje ari
muvuga ngo urabona uhuye ngina n'igisha muri prize n'igisha muri prize ubundi n'igisha muri fabrique muvuga ngo usanga hariho difference cyane muvuga ngo muri fabrique nyine nabo ibintu bikorwa bishyatse cyo kumwe na muri prize muvuga ngo muri prize harimo nk'ikintu cya prize cyane tugakora ukitanga kuko nyine hari igihe usanga ukorera ikigwari cy'umuntu ukabona nyine harimo prize kugira ngo nyine habeho ntuzeya kandi mabana ubone ko ari kintu atahanye muvuga ngo ari itandukaniro riri rero ino ni ukuvuga ngo utegeza gukora ibintu bishyizeho umutima cyane ndetse kandi ni ukuvuga ngo nyine kugira ngo n'ababyeyi b'abana urere abana bakwishimire banagukunde ikindi nacyo ugabanya ikintu cyo kurakara ku bana ni ukuvuga ngo hari igihe ugenda mu ishuri ukeneye abana baragorana umuntu wese ababizi n'umurwayi bamugora ariko ikintu gikuru kudahana abana kubera nyine hari igihe nyine muri pedagoji yuko rekorera amadolari ni ukuvuga ngo iyo umwana ugiye kumukubita aza ku ishuri yakora ukamukubita ejo arashyika mu rwanda agaseka ejo sinzagenda ariko cyarankubita ni ukuvuga ngo rero bisaba nyine yuko abana mukorabora muri jean korabarasiyo cyangwa mugakina mukabyina mugatamba mukishima abana bakabona yuko nta kintu ubona gushinga ariko kamenye nyine ugashyiramo aka kantu nyine ko gukariye bakoze kose ariko n'ubundi ko mbere kigarura
ese ubandanye uwo mubyeyi
haba no ku ishuri urumva byose nyine urabifatanye cyangwa abana banjye mubwo ushobora kuba kubikiye bakoze kose ariko nyine iyo ngeze ku ishuri ngerageza kugabanya kugira ngo nimba abana baje ku ishuri ababyeyi baba bari kumwe baba baherekeje icyo kumwe na muri pibiri umwana amusohora ati genda ku ishuri umwana agahita agenda ku ishuri ni ukuvuga ngo muri pibiri umubyeyi amuzana akamugeza kuri geti amugeje kuri geti ageze abanza kuri abakeye akatari koko umuti cyangwa akiri umwana nka kujya mu ishuri baraza kugenda gutya ntihari ni ukuvuga icyo cyose ugeza kukiga ukiga manyeri koma ushobora kwakira abana kumwe ababyeyi nyine mukorabora atakuza kubwira umubyeyi ngo nguwe umwana wawe yananiye umwana ashobora kuba yarananiranye no mu rugo wanashaka umubyeyi akagaragaza ko adatinda kuki cyangwa bimeze gute ko umwana wanjye mu rugo nzi ameze uku n'uku hano ku ishuri gutya muramushobora ngerageza kumenya manyeri nyine umwishuramo bitamuhamutse avuga ngo reka 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 umwana wawe yarananiye ngo kujya nyine ameze mu rugo hano niko nifuza kandi akabona ko haba diferanse y'umwana ari mu rugo n'iyo yaje ku ishuri ikindi abana nyine ukabatoza burya abana bavuye mu rugo ufite ibintu uri kurabatoza umwana abigenderaho kuko umwana yavuye ku ishuri nimba umubwiye ati mu ishuri no kwicara igare kwicara nimba gusaba uruhushya no gusaba perimiti ngo ibyo hanze ibyo nyine arabyubahiriza ariko umureka akazi arasohoka yiruka ntiyashaka ko akigarukira ni ukuvuga akamenya ko ari inzu ariko nyine baba bafite nyine sikuru zibagenderaho bakamenya ko ibintu bigenderaho nuko nuko ntacyo duhinzura nuko rero tubigenze
ego twibutse ariko batwumviza ariko turi kutuganira mu kiganiro turashoboye turi kumwe n'umutumire Joseline akandi kabazo kanje naka mbega wewe watubwiye warigishije ukiri umwigeme uranigisha ubu unye uri umumama mbega hoba hariho itandukaniro hagati yo kwigisha uri umumama no kwigisha uri ukiri umwigeme iryo tandukaniro nimba rihari ryo bari mu bijyanye n'ukungene ufata abanyeshuri iyo ukiri umumama n'iyo ukiri umwigeme
nyine itandukaniro rihari nubwo uye ukiri umukobwa ibintu by'abana bikugora ntibyubuze uba wumva nyine umwana wawe ko ariko usanga ukubita kuko nawe aba ari byo byimo n'ibyo uba uvuye mu buvuye ku ishuri wabona wakoze ikosa wagukuye amanota ku ishuri nawe ubona ati umwana nakora ikosa ni inkoni ariko rero ujye ubwira iyo umaze kuba umuntu w'umubyeyi ukaba afite abana utangura kugira urukundo nyine rw'abana ukabona ati umwana wanjye nanjye yakora ikosa nimutse sinamanda mukubita akozi ko safi kumukubita uhavuga ati arakora iko subu kamubwira ati yamara ari kugenza uko ukamubwira nyine inzira ari guca mubwira ngo ibyo bintu ntabwo bisubiye nuvuga ngo Kristo ubu uri umubyeyi antwa eliya diferanse kubera ko uafekisho umaze kugira afekisho y'abana bawe ukabona uti umwana wanjye agize uko ukagira inkoko mba muri wowe ubwiza impuhwe zirengeje izo wari ufite mbere
Josine hariyo ahantu wigeze kutubwira yuko kwigisha muri prive no kwigisha muri publike hariho itandukaniro ariko nashaka udusigurire gatoyi cyanke ikibazo nshaka kumenya ni mbega iyo umuntu yigisha muri prive aba yumva umengo ariko akora umwuga kugira cyane cyane cy'amahera kurusha uko yotanga ubumenyi canke muri publika aba yumva umengo yotanga ubumenyi cyane cyane kurusha ko yotanga amahera nkeneye usigurire nk'umuntu yabiciyemo byose n'irihe tandukaniro ubwo wowe ubyumva gute
jyewe ukuntu ndabyumva nko muri n'ahari bari muri publika y'ubundi nk'igihe na mirongo ine na rimwe iba ntaco kimwe ni ukuvuga ngo muri publika hari igihe usanga abawuserukira batanahari batahaba wowe ukavuga uti nanjye ndatondera aho ndagushakira ukavuga uti ah ni cyangwa ugashyika no ku kazi ukabanza kumva gukompleta dokima warayifashe udakoze journal de classe ntiwagize statistike bityo ukavuga ati ko diregiteri atari cyangwa diregitirise reka mbanze niyicarire mbanze nkore tuno tuntu ariko ikintu kiri muri prive maze nabonye ni ukuvuga ngo muri prive ibyo bintu byose amaresto uzigishije utegereza kuba waraye uyatekaye ntabwo ngiye kuvuga ngo nzozinduke ejo mu gitondo ngo mbanze nkongere statistike nkore journal de classe oya ni ukuvuga ngo haba hariho suivi ukamenya ngo ejo ni ibi gahunda yo kuva sehari du mate jusqu'à midi ore ritanze kuntu kuba dusaba n'umwanya wo guhagarara ngo uvuge ngo reka maze nishyare ngo ngiraka niyo mpamvu rero hariho ubona hariho diferanse kuko byinshi bakubyuka nigisha muri publike ntabwo ataha ejo nabona tashe nihuta nshya nk'akantu ngiye gukora nko mu rugo cyangwa ahantu ngirange nta jurnali natashe nkoze reka nicare burya wigisha ufite jurnali ati reka nicarire jurnali nzayikora ejo mu gatondo cyangwa nimba nkora premedi nzobikora nyine na premedi ikindi nashobora muri prive nta premedi nta famedi njyewe ushobora kuba nigisha muri publike nzi ngo nzakora ejo ha premedi nkavuga ati aha nzogenda nka midi cyangwa midi ezimi mbe ndakompleta izo dokima ariko muri prive nta za famedi nta za premedi umenya ngo isekere uba wageze ku kazi ariko muri publike nibwo washyiraho nka sekere ezimi abana bari mu ishuri ubona nta kibazo ariko muri prive ushyize izo saha abana bawe baba bari bonyine nta bundi muntu aba ahari kandi ejo n'abakurikira bamaze kuhashyika izo saha bashyikava niyo mpamvu rero ubona ntitubaze ko turakora ngo ni amafaranga cyangwa ni iki n'amafaranga tuba tuyakeneye kandi kamenye kugira ngo umuntu bakugirire nk'icyizere bakabona ko ibintu bishyira ku murongo ndetse twe turi n'abayitanga bavuga ati hake nta bindi bo dukorera atari ibi tugeza kwitunganya ariko kandi bose ibiri mbona ko babikora n'abino
tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka ndakubaze utubazo nka tubiri twa nyuma aka mbere ni aka mbega nk'uko tubona hariho imyuga twovuga imera nk'iyimugaza ugasanga umwuga uko uwukora niko no muhiri iyo ushyitse ushaka kubandanya uri muri ya mudu niko twovuga y'umwuga mbega iyo uri umwarimu uvuye ku ishuri mu muhira niko bibandanya bimera cyane urashobora kugira itandukaniro hagati y'umwuga no kuba umumama muhira birakunda
nyine nta kibazo yabiteye ni ukuvuga ngo iyo ndi ku kazi mbanze nyine ndi mwarimu ni gukurikirana abana bavuye ahantu hose hatandukanye kandi nkamenya ko ndabashyira kuri mwivo ukabona nyine ko bagenda nyine bose ugashaka kubakuramo bya bintu baje bakwiye mu rugo kuko umwana wese avuye yava yifite ibigambo amajambo avuga ibintu bitari byo ugerageza ariko hagati ku ishuri bitwarakunda kandi ni ukuvuga ngo nanjye iyo ngeze mu rugo nyine mba nyine mu mama asanzwe nkashyika nyine gukora imirimo yo mu rugo
haraho gatamu
nyine haraho gatamu kubera nk'ukuye abana aho igihe baba batanye devuwari tukaba ngombwa ko turinda abafasha ko tubikora ibiki cyangwa wikendi tukaba turi kuturiga ariko nyine nkasanga ahubwo nsanga nabaye sikite gusumba uko mba ndi ku kazi nyine niyo ndi ku kazi mba mbona ndi sempe ndi poze ariko iyo ndi mu rugo nyine abana bari kubariga mba mbona nabaye sikite gusumbe nyine kukumba ndikishuwe
kandi kukumba ndikishuwe
kandi ya numba nunga na wanje nara mwigishije una mihalinda mwigisha ya laba kajia mwindi klase nyena wese ndiko ndamwigisha mu rugo abona nyene ko ngiye kuba sitse cyane ariko nyene ndabigerageza nkamenye ko ndabyifatamo
ego akabazo kacu kanyuma uyu munsi hariho abigeme benshi hariho abapfasoni benshi usanga bavuga ati ndashaka gukora umwuga wo kwigisha ariko nkabona umengo biragoye cyane cyane si byanje mbega akajambo uwo babwira ko baraka
rero ibintu byo kwigisha burya utize na tuzoje burya kwinshi biragora kubuvuga ngo uzi icyongereza uzi igifaransa ntiwabyigisha ariko burya ikintu gikomeye ni metodoloji nimba tuvuge nk'ugabutetse nko muri komiyerani cyangwa ugiye muri tuvuge nk'ugushyira muri dezeme dogi bisaba nyine metodoloji uba yizimenye ngo nibyankire hano ndakibigenza kuntu kuba niba nzi igifaransa cyangwa icyongereza ntibisigaye ko nshobora kwigisha bisaba umukuru nka niyo foromasiyo ukamenya uti mbese ninjya nko kuri taburo ndahera kuki mbese niba ngeze mu ishuri niba ikibabanza ni ugushyira ajya kwigisha cyangwa ukagira uko urumva bisaba ibintu byose bisaba burya foromasiyo bisaba kandi na metodoloji gukora gito abana baragora ntabwo bamurika muri igihe bakaba barabaye degute ni ukuvuga ngo ushobora kuba wariga metodoloji ukavuga ati nimba muri kumuriga nka mate ukabona abana babaye degute cishamo muririmbe muri fite amapoeme ubareke omu basama akayaga hari nabwo mva nyine byabarambiye ni ukuvuga ngo ikintu cyose bijya gusaba foromasiyo ukamenya no kucitwaramo ukamenya no kureba ugikora rero abantu baba bashaka hari umuntu nyine avuga ati kumbure ko nuba nzi igifaransa hajya bakaba bakeneye inyigisho z'igifaransa nukigisha ndakizi ntibaba ubukizi ukavuga ngo nukigisha noneho ukavuga uti rero nk'uwo nibandika mu ishuri icyo gifaransa intera aho kwigisha ni ikihe ni ukuvuga ngo ukamenya ngo muri komiyerane hariho reverbe do base ukamenya uti none nashyizeho mu wa mbere nkigisha iki ndavuga iki urumva ikintu cyose gisaba foromasiyo kandi nyine hari n'uwo ukunda kwigisha ariko atabyize ariko yabona umuntu amuha nk'agaforomasiyo k'igihe ukabona biraciyemo arabimenya
ubwo Josephine ikiganiro umwanya twakigeneye ukaba uheze ariko twizere ko nitwagutumira no hanyuma udashobora kutawutumira bwacu
nzabitaba nta kibazo
urakoze cyane
nawe murakoze
ubwo akaba ari hano ikiganiro turashoboye kigakiye mwakoze mwese mwaduteze yombi nawe utaha
cari kiganiro turashoboye ushaka kugira icyo ubaza canke kutwunganira rungika ubutumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 485 87
turashoboye.